Muzandi kumbukira.
Muzandi kumbukira.
Kodi munapita di mwachikondi kapena linali jela la ndalama kapena zinali zoti mukubweza anakunamiza niyo ndani kuti mamuna ti masewera naye chikho kodi okubalaniwo amasekelera masanziwo mwina mare ankhanga mapeza runkhwali ndi zovuta kumvetsa kumene nazibvetsa ngakhale kumaveka mfumu libomboni kumene amangoseka mvekere chitsiru ichi mawanga ajantheladi mudzandikumbukira nawo mudzandikumbukiradi ichu sikale ya imposa yedwa apa munali nkaule mudzina la uhule munavulidwa mwana uja wavunduza anthu anayiwala nakuvekani chisori chaule mkukupatsani nyura ndi masairuti mkubwera kuchimwe yomwe khanda limakhala nalo koma chakonda mwini mulekere komaso kulitsogola munthu anthu silidziwa koma nthawi zina minyama timayamba rokhadi kudendekera ulipezapeza kuotcha udzi omweramwera kamba andale wina watilonjeza timalata munagwetsa nyumba ya maudzi chifukwa chiona malata kodi simugonetsana panja inu mudzandikumbukira mugari muli rungwire inuyo ndinkasilira kodi sindinkadza kuti mwayi wasiweza mbali yakutidyako sindinkadziwaso kuti pansikatsikana anagotsana kolingo kamba kanjondayi ndipo mwendadza kurapa chikhunkari chagwiridwa ndipo nyanga yafora komabe mwina asinthira pa inu mungokotsa kantima kadovuchuchuanga fisi pa ndalama teyambani kuopa zinthu zamwine tamesirani kudekha nkumasuzumira kokutsogolo poti anawa anawa mungadzawongole ndinu mudzandikumbukira ndithu simunakete poti zifuna kungotsamira kwa yawe yemwe ndi mwini zonse koza ndikhalidwe kuyera sikumanga banja koma mukapitiliza mukhala babogamu wa ena arinu mkakhala pheye ineru nakhululuka koma uve uwu ndi bala lomwe mpang'ono pomwe silingapoli ndipo kukhala chidzere roro ine kukhala moyo wopanda chiyembekezo ine ndakana chuma yochekera kwa chaura chimabwera ine yake mukachengera zomwe muli nazo koma chuma chokhwimira ndi mchira wakhose mbamba nkumadzalira kodi ndinangosetekedwa ulere oseka chikakhali nkumaseka kukhulisidwa nkovura abale koma oyamika ambuye amankonda kudandaula mwaropa ndi mgayiwa anzanu deye adadyadzana mukukhumbira saparo anzanu alibe phazi koma ujayu pamenepo dzakhala wandikumbukira.